general.
Shida, mi kujipata kwa mashida, hawanielewi, mbona? Mashida, mi kujipata kwa mashida, hawanielewi, mbona?
Maneno hayawezi nifezi kutoka bezi, walidhani minilezi kwa vile nimetulia, minichui sitambui, pambana na maadui, kamuganga wakitui na roga na fanya mboga, wanabaki wakinyonga, akili na wakoroga, vile mimi ninasonga na vyoga kila vioja, call me menace, I'm a genius, cause you pen up in your anus, there's no way they're gonna get us, quick as gang, we running papers, auto tena tunatesa na wengine wanasema, achi sisi ni mabega buda, sisi ndo mabula, cheki tuli to mandula, hatu ringi na mabunda, tuko nazo hatujali, vile watu wanadana, sema kweli kuna kazi wanabaki na maswali wanauliza yu ni nani yu kijana ni mukali amekuja na jampali hakia nani ye hayali ebu ita tu mambaru huyu doga kosi bangi
mashida mi kujipata kwa mashida hawanielewi mbona mashida mi kujipata kwa mashida hawanielewi mbona.
Nikafika space, people in the place. Warembo na machali wamejaza hiyo place. Nikachiki face, ikani amaze. Vile ako solo nikasema that's my... Kana katika kame iva kadiva karembo figa kameshika kunishika kijana sichomi picha sumijiza kaniuliza kijana nataka shika nikashika kukashika tuka karibia dirisha jama wake akafika anataka kunipiga nikahepa na dirisha sikujua mini ninja niliona maisha yangu ikiflash mbele yangu huyo jama wake bonza ameunga kama donza hata kama mini chui misipendi madui aliacha gazelle kwenye land on sale unatumia aje phone living her alone wewe uko dead na bado uko late. Nikafika zone, kucheza kama mimi Murembo kapaga waniporoga kiswahili Kwenye mechi mini mesi kama umagi ya mapenzi Mtoto watu kani enzi, nikimbishi kintelezi hey!
Mashida, mi kujipata kwa mashida Hawanielewi, mbona? Mashida, mi kujipata kwa mashida Hawanielewi, mbona? Mashida, mi kujipata kwa mashida, hawanielewi.